Karabona kawe nibi byubona nibyawe mukunzi ibyo tabona ndabiguhishiye agaseke karapfundikiye ubwo wagize cyama ni wamvamo nico cyatumye nkwebaza mukunzi bareke bamari mwibacana mabuye bagusebya mwihoreza bareke bandike kumazi umurana kanyagato bigashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza. Okay, urukundo rugeze kure naho umwe mubimenyeye ndabona muhaguruka y'induru yo mu kigeragezo kitangira mbona ari induru iherezo ryo rizabikireka mbivuga abona ko mukunda yo bimve mu magambo uri mwizuri mwiza mukunzi ngaho va ingwe mu gituza nanjye gusindagize gake murambuze igitone cy'umutima wanjye witinyishwa n'ibyo ureba cyangwa wumvisha amatwi yawe bareke babyandike bagusebya nzabisangura mwihoreza isi tuga rimwe bigahinduka bizashira mukunzi bareke bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza. Okay, nawavuma Imana itavumye nawavuma Imana yemera ko mwemera niki batabona barucanege mu nza ntibabura birwa bavuga kutaberanye birwa bavuga kudakwiranye ko mwirwa mushiwa mu byacu wakirwa mu byanyi ntibwakira bugacya ko mwirwa mudutega imitego ko tuyigwe mu munsi ejo mwe muzayisimbuka babivuze ukuri koko ngo wavuga inzuki zikora ubuki ntibwanyobwa ndababona mwiyambitse ububwa intama munda muri amasega ryana musimye ngo ubwo mwiyambitse nzabasubisha amayo mwivugisha ngo nituberanye ntidukwiranye ko mubabazwa nakari mu jisho ryanje mwibagije umugogo uri mu ryanyu murage muvuga muzigi sinisakaye mwanseke kizamu
bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza. Bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza bareke batuvuge bizashira bareke batusebye bizashira yaburwo nkukunda rutashiraga iteka nkajya mpora mwihoreza.